the meetings at the end of the year were a great blessing to all of us.
Imihlangano ebisekupheleni konyaka biyintsikelelo kuthi sonke kwaye kwakhona nakwakhona nje siva ngokutsha ukuba uThixo uyasebenza kwaye ilizwi liyakuphumelelisa oko belithunywe ukuba likwenze. Kodwa kumele siqaphele ukuze sishiyeke sime kakuhle uba kanye kwakhona nje abantu bayabuza uba ngaba yonke into iza kwenzeka ngenyaniso kulonyaka, ngaba kuzawufikelwa esiphelweni kulonyaka. Bakhona abantu ababalayo nje ngendlela elula ukuba unyaka zintsuku ezingamakhulu amathathu namashumi amathandathu anesihlanu emva kokuyonke into iphele. Hayi, nditsho njengoba isitshona lapha, unyaka wenkosi, unyaka wenkosi uhlala kangangoko ixesha lenceba lihleli. Nanko kunyaka wenkosi, kwaye ngokunjalo ngokuqinisekileyo siphila phantsi kwempembelelo yokuba ngoku sele kufikela esiphelweni. Ndifunde kwiHerald Tribune kwenye yenqwelomoya zam ukuba uminista wezezibalo ubiza iEurope, ibhanki yaseEurope namhla kuba kuviwe pha e-Deutschland Frank kunomathotholo wase-Deutschland Frank ukuba ibhanki ephakathi kweEurope iyafunwa. Ngoku oko kuzisa ukuba sibone kuwo konke ukuba kufikelwa nyhani ekupheleni ngoku. Sinokungafihlisi ke nakwiMelika sele ingcangcazela nayo ngokuba isoyikisela ngedola yayo kaye apha kufikela nje into apho kuzawufika kuzawukwenzeka nezinto ezinkulu. Kwaye siwaphosa amehlo ethu thina enkosini sinesicelo kuba isinike ubabalo enkosi. Qaphele ixesha nemiqondiso yexesha ukuze silonge ixesha ngokuba lixabisekile. Ixesha elixabisekileyo anawuxabiseka ngaphezu koba umntu elihlonipha. Uvile ngokulula ukuba ndiphazamisekile kuhambo lwam leholide okanye kuhambo lwam nje lokuba ndizikhuphe nje ndiyobethwa ngumoya. Andingomntu omiselwe ukuba thathe iholide okanye ndiye ndiyohlala nje ndizivise kamnandi. Ayonto yam nje leyo, kodwa emva kwentsuku ezintathu zokuqala ixesha lam belisele liphelile. Eyona nto elungileyo yile ukuba kusoloko sihlale esithebeni nabantu sikwazi uba nethuba loba sithethe oko kusengqondweni zethu. Ngoku sizawubona kwiziqhamo zencoko esithi siyithethe apha emhlabeni mhlawumbi ke izawube izukile. Kwaye alikho ilizwe apho kulula ukuba sibe nobungqina bento eyenzekayo kulo njengoserayeli. Akuqhele kangoko kuyenzeka nje ngalo lonke ithuba ngaphandle kokulinda. Isiqalo soloko siphayana phambi uba uqale sele iqalile. Into enjalo nje ndiye ndavuya enkosini ngako oko. UmSwisi, umJamani, umMelika, umSirayeli ngokunjalo ibilixesha elihle kakhulelo. Into endiphoxileyo kakhulu yayimini apho saya saphuma njengeqela elincinci nenhloko yekibbutz siya kumqolomba owaziwayo kaDavide eEngedi. Kwaye laa ndoda yathi eliwa laliphayana suka kwiminyaka ezizigidigidi ezisixhenxe okanye ezisithoba kwaye wazama ucacisa ke ngalo siyaphambili nangesemva andakwazi ukuvala umlomo wami njengoba usazi ndabuza nje kakuhle ukuba seke wacinga malunga nenyaniso yoba kunintsi okuthe kwashukunyiswa emhlabeni kusukela kunogumbi kwayemhlambi okunye kwakho kuyakhunjulwa ngeli xesha ewe emva koko ewe kwenzeka ndayithetha nje kakuhle kodwa imbuyekezo endiyifumeneyo ibingathi yinto ethungiweyo ye yahlaba kabuhlungu wathi thina sihamba nento iingcali zenzululwazi eziyiqondakalisileyo asihambi ngentsomi kanowa okanye unogumbe loo nto ke engumjuda lo mntu loo nto iyandivisa ubuhlungu kakhulu andinakuxelela ukuba umedeni xebe owentlanga okanye umjamani beninokuthi ewe loo nto iyakufanela bendingenawulindela nto kodwa xa ivela kumyuda loo nto biyenye into ngenene kodwa nje babentshilo zinintsi iingcali zenzululwazi phaa ngokunjalo xebe banintsi nabantu abangakholwa ukuba kukhona into ekuthiwa nguthixo abantu baphoxeka kuyo yonke into bangayazi noba mabayephi ngoku ayingomdiyadiya nje kaMoses ogqubuthele amehlo abo kodwa kunjalo umdiyadiya kaKristu andazi ukuba ngubani kuni owayephayana sasimalunga neekilomitha ezilishumi nesibhozo usuke eYerusalem kwaye laKibbutz apho sasi nomthandazo wethu wokuvula phayana sishumayela phandle evrandini ngubani owayepha oewe babembalwa kwaye kunjani lo dade wathi mna ndiyifundile umnqophiso omtsha ukuba uKristu ebengengumkatolika bendinokukholwa kuye kwaye ungacinga ukuba into nephuma emlonyeni wam ndathi uKristu abengumkatolika kwaye ngokuqinisekileyo kumele ukhumbule ukuba izinto ziphuma kanjani na emlonyeni yethu kwaye ndathi usathana ngumkatolika kodwa uKristu nguthixo ngamanye amaxesha ndiba namazwi endiwakhuphayo ngethuba nje elinjalo kodwa into entle yile ukuba asifuni ukushumayela uthando lukathixo xebe asifuni uba singalushumayeli uthando lukathixo loo nto leyo asinodinga noba senze iinzame ezinintsi kwaye siyakholwa ukuba bonke abo abangawuwelanga umgca abangonanga kumoya kathixo bazayifumana indlela yabo ixesha lwaphilisile amanxebathile kwaye ndima phambi kothixo ndilungele nantoni na nayiphi na indlela andikhokelela kuyo andikuthethi nje oko ndithetha intliziyo ndiqelile okungaphambili awukwazi ukugquma umkrwelo wokugqibela uhambo kwintando evunyelweyo kathixo kodwa kuphela kwintando egqibeleleyo kathixo yonke enye into ingaba yinto eyagqithayo kodwa ekhoyo nezayo ingakhokelela kuphela ekugqibeleleni kwabantu ngabanye nakwibandla lonke kwintando egqibeleleyo kathixo sonke kumele siqaphele kwaye ndiyakhona kuba uthixo uzasinika ubabalo uba singalivi kuphela ilizwi likathixo kodwa ngokunjalo siliphile ngoku sibone ukuba uThixo ulenza liphile elenzela abanye ngathi ukuze singohluki kuphela kwimfundiso naselwazini kodwa ukuba umahluko njengoba kusitshiwo kumalaki sahlo sesithathu. Ngoku uyawubona umahluko phakathi kwabo bandikhonzayo nabo bangandikhonziyo. Umahluko kumele ucace, kumele kubonakale, hayi kuviwe nje kwintshumayelo kodwa kubone. Kwaye akuvo ku naphi na kuba imithandazo iye inyaniseka kakhulu, ulindelo luyakhula. Kulula nje sibalela kuThixo ukuba uthembekile ezalisekisa zonke izithembiso zakhe. Ndifumene inani leleta edeskeni yam namhla, iileta ezininzi esizamkelayo ziileta zombulelo nokomelezo. Andiyazi ukuba khona ileta enye okanye ezimbini kwezilikhulu esiye sicinge uba mhlawumbi upapasho lwethu alunyanzelekanga, kwaye kwanele ukuba sifunde intshumayelo zikamzana uBranham. Kodwa wazi nje kakuhle ukuba asange sacacisa intshumayelo zikamzana uBranham. Akho namnye kule ndawo kweli gumbi owakho wasiva sicacisa nantoni na. Asicacisanga nto, sipapashe intshumayelo ngendlela ezigqithiswe ngayo, kwaye uThixo ufuna umntu ngamnye kungabikho kubhideka emhlabeni ukuba bonke abazalwane bashiyeka kumazwe abo balinde ngomonde, balinde ixesha likaThixo balifike, ngoko yonke into ibinokuqhubeka ngoxolo nangomonde. Kodwa njengoba soloko nditsho nangoku, ukuze abacikidekileyo batyhileke, kuze kucace lo ubambelele elizwini likaThixo, ukutsho ke lo zelwe ngembewu yelizwi unobudlelwane kunye nelizwi akanakuncedoko. Yonke incaciso yelizwi injengokwahlula endaweni ethile noba incinkaka nani, akufanelekanga ube njalo. Ungazibonela ngokwakhoko, ayenzeki amaxesha onke ngoku, kodwa kumele sizibuze ukuba abantu bathe bava intlungu kangakanani na ngento engaziwayo. Eyaphayana ayifanelekanga, ngoko ke yonke into kumele iphume. Le nto iyafika engqondweni yam ngoku, kumele ndiyibhale phantsi. Kodwa okukwangiwa kwakudala kwaseRoma othixo nezixo ezithathu kuthe kwadlula imihlangano emininzi, ndiqinisekile ndiyakuqaphela bonke abo bakwiindawo ezithetha iRoma bayangana ngasenxele ngasenene nasebunzi, njengoba baphatha umnqamlezo basingisele kwizihloko ezithathu. Minintsi iminyaka ekudala ndaxelela uba kumele ndiyilungise loo nto, injalo loo nto ndiyilibale kwakhona. Ngoku oko ndibukele ndicinga uboni kakuhle loo nto kumele isuke ngokunjalo. Lonke igwele lidala kumele limke, kudinga ukuba kube khona ukutshayelwa okucocekileyo, kungabikho enye into ezawunceda. Ndide ndabona udade esanga umzalwane phakathi kwabantu, naloo nto kumele imke. Yonke into kumele imke ngokuqinisekileyo, yonke into kwauThixo uzasinika amandla uba sikwenze. Asikashumayeli isimilo kuyo yonke le minyaka, kodwa ngoku lixesha loba suse zonke ezi zinto zibonakalayo, masilikhuphe igwele elidala. Emva koko igwele isonke esingenagwele senyaniso nokuthembeka size. Ngamanye amaxesha nam ndiyaphazama, ndiyayivuma loo nto ngosekuhleni, nabanye babazana bam nodade benza into enye. Xa sibona ukuba umntu ubuza omnye uba akukho mqondiso wokwangiwa kungcwele, omnye avume ukuba omnye ancamisane nomnye emilebeni, hayi, loo nto ayifanelekanga. Yintoni enye esingayithetha? Ikhona imibuzo namhlanje. Bendifuna ukubhala ngaloo nto mzalwane, ngokufutshane nje. Yintoni esinoyicacisa pha? Malunga nePaul abazalwane abangazange babonana ngaphambili. Umzekelo, xa umzalwane eya kwelinye ilizwe, kwelinye ibandla, yayikokukuhlangana kobunye olulwango lungcwele, yayenye into yenziwa phakathi kwabangcwele, phakathi kwawo bangcwaliswayo. Yiloo nto le ntetho ithi abangcwele ibhekisela apha, hayi naphi na kuyo yonke indawo, kodwa yenzeka inyaniso phakathi kwawo bangcwalisiweyo. Njengoba nditshile ngokuqinisekileyo kuphela phakathi kwabazalwane, akuzange kwaxutywa. Ngokuqinisekileyo loo nto ayilunganga. Ewe mzalwane, ewe. Jonga bazalwane nodade apha ngokunjalo, kumele siwuthethe wonke umxholo kwakhona. Marko sahlo seshumi nesithandathu uthi le miqondiso iyakulandelelana nawo bakholwayo. Ngaphambi uba siqaphele oku, funeke siye sibuyele kwizenzo isahlo sokuqala umqolo wesithandathu ukuya kwesibhozo. Hlalani eYerusalem nide nigcwaliswe ngamandla avela phezulu. Ngoko niya kuba ngamangqina am eYerusalem, kwelakwaYuda, nakwelaSamariya, nakuzo zonke iziphelo zehlabathi. Akuncedi ukufunda nje umyalelo omkhulu uze uziqhekeze intloko kuloo nto. Kumele ube naso isixhobo sokuba uwenze umyalelo omkhulu. Ewe, enye into ihambisana nenye. Ewe, kodwa okuqinisekileyo sawuthetha ngako oko ukuze lonke uloyiko lususwe, sifumane kokucacelwa, kufikele koku baxa sithandazela ubhaptizwa ngomoya. Abanye bayoyika ukuba kungakhona into eyenzeka gwenxa. Kuzo zonke izinto ezithe zahamba gwenxa apho abantu bathe babandakanyeka, ewe, uyaqondeka ukuba uloyiko ungenzeka ukuba luthela thubeleza langena. Kodwa ngoku kumele sifikele kwinqaku apho sikholwayo ngokulula nje into ebhaliweyo. Ukuba ke ngoko nina ningendawo nje, niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo, obeka phina ke yena uyihlo esemazulwini ukugqithisela ukubapha umoya oyingcwele awubamcelayo. Wayekhupha loo nto ayinokwenzeka. Uya kusinika oko sicelayo, kobeke lapho ukuba asinike umoya oyingcwele kwawo bawucelayo. Nali ke inqaku, ngokubazana abathandekayo, sidinga abantu abanesipho sokucalula umoya, ngoba ngethuba umtyholi esenobango emntwini uze ubeke izandla zakho kubo, khona into eyenzekayo. Omnye umoya unelungelo soloko idimoni lingasukanga. Kumele siqaphele kakhulu. Yiloo nto kuza bonke ubunzima, yiloo nto sikwinqanaba esilikulo namhlanje. Kodwa kudonzo lokugqibela, kumjikelo wokugqibela, ndiyakholwa ukuba uThixo ngobukhosi bakhe, ngobuqaqawuli bakhe, uya kuma phezu kwazo zonke iinzamo zethu, phezu kwayo yonke into esinokuyicinga. Uya kusibeka kwinqanaba apho kumele sibe kulo. ukuze sikwazi ukuhamba kumjikelo wokugqibela kunye naye sinokholo olugqibeleleyo nokumthemba. Ewe, kuza kwenzeka, ungabi naxhala. Ngokuqinisekileyo siya kuloo ndlela. Khona umntu onombuzo? Uxolo. Isaya, isahluko samashumi mane nesibini, uxolo weshumi elinethoba. Ngubani na oyimfama ingenguye umkhonzi wam, osisithulu njengomthunywa wam endimthumayo? Ngubani na oyimfama njengenqugu oyimfama njengomkhonzi kaYehova? Ubona izinto ezininzi, akazigcini noko, uvula indlebe akeva noko. Yehova uthande ngenxa yobulungisa bakhe ukukhulisa umyalo. Ewe, esahluko sonke simalunga nenkosi njengomkhonzi. Ungayibona loo nto? Umxolo wokuqala, kwaye kakuhle kakuhle azange amamele, ayimamele into eyathethwayo, zange ayibone into ayibonayo. Bani wazi esi sibhalo? Akayi kugweba ngento ayivayo okanye ngento ayibonayo. Bani osazi esi sibhalo? Thuba elinye nje ndiza kufumanela. Mele ukuba kube lapha kumprofethi uIsaya. Eyomhlekazi, Isaya isahluko seshumi elinanye, uIsaya isahluko seshumi elinanye umqolo wesithathu. Ivume elithumba, ivume elithozamisayo iya kuloyika uYehova, angagwebi ngokukubona kwamehlo akhe, angohlwayi ngokokuva kweendlebe zakhe. Babehlebeza ngokunjalo, ngabe uyazi, ngabe uvile, aphakathi naphandle, ubonile okuya? Andibonanga nanye into. Ewe, lo mqolo ubhekisele kuloo nto. Isaya isahluko seshumi elinanye umqolo wesithathu. Uhamba noIsaya isahluko samashumi amane anesibini umqolo weshumi elinethoba. Ngayibona kumxholo wonke kuIsaya isahluko samashumi amane anesibini umqolo wokuqala. Mboneni ke umkhonzi wam endimxhasayo, umnyulwa wam okholwa nguye umphefumlo wam. Ndibeke umoya wam phezu kwakhe, uya kukuphumelelisa okusesikweni ezintlangeni. Akayi kunkqangaza ngokunjalo ke. Nonke niyazi ukuba kubhalwe oko malunga nenkosi yethu. Njengomkhonzi bekumele abe ngumprofeti, bekumele abe ngumkhonzi, bekumele abe ngumbingeleli omkhulu, bekumele ukuba abe yimvana, bekumele ukuba azalise yonke imfuneko, wonke umsebenzi owakho wamiselwa, emiselwa ubukumkani kunye nasebukumkanini bukaThixo. Kuba nabanandi fundile le nto kwixesha elidlulileyo kwincwadi yezenzo kwisahluko sesine. Inkosi ibhekisela kabini phayana emthandazweni njengomkhonzi. Emthandazweni, ukuba besinokwenza oko namhlanje abantu bangathi makancinci, kwenzekani ngawo? Izenzo isahluko sesine, nantsi apha kumqolo wamashumi amabini anesixhenxe. Kuba inyaniso ngaye umkhonzi wakho oyingcwele onguYesu owamthambisayo kwahlanganisana uHerod kwanoPontiyo Pilato ndawonye neentlanga nabantu bakwaSirayeli babehlangene. Ukuba besinothandaza namhla sithi makwenziwe egameni lomkhonzi wakho uYesu, abantu bangathi yima kancinci, kwenzekani ngawe? Uyinkosi, ayingomkhonzi. Inkosi yaba ngumkhonzi, wazithoba. Kwaye ndizokuxelela kutheni kumele uba sikunike imbeko oku. Mandikufundele ncwadi yesibini uTimothe isahluko sokuqala umqolo wethoba noweshumi, owasisindisayo wasibiza ngobizo olungcwele. Engenzi ngokwemisebenzi yethu, esenza ngokweyakhe ingqibo nobabalo, esababalwa ngalo ngoKristu Yesu phambi kwamaxesha aphakade. Lwabonakaliswa ke ngoku ngako ukubonakala komsindisi wethu uYesu Kristu, owakubhangisayo okunene ukufa kodwa wabukhanyisa ubomi nokungonakali ngazo iindaba ezilungileyo ezi. Lo mqolo kumele ufundwe ngokomxholo kumaHebhere sahluko sesibini umqolo weshumi nesine.
That through death he might destroy him that had the power of death.
Ekubeni ngoku abantwana abo bengamadlelane naye ngenyama negazi, wathi naye ngokwakhe ngokukwanjalo wabelana nabo ngezo zinto, ukuze ngako ukufa ampangise lo unamandla okufa, oku kuthi umtyholi lo, abakhulule ebukhobokeni bonke abo babethe ngalo lonke ixesha lokudla kwabo ubomi bazizisulu zokoyika ukufa. Ndiyakholwa uba ibikuko oko, omnye angaqhubeka afunde zonke izibhalo bimalunga nantoni. Yena inkosi waba ngumkhonzi, uthi andizanguba ndizokhonzwa kodwa ndizokhonza. Sifunda ngayo kwabaseFilipi, zange azenzele dumo kodwa wathatha ubume bomkhonzi waze wathobeka kwade kwesa ekufeni kwakufa komnqamlezo. Ngako okuthobeka ko-Adamu wesibini bonke abakholwayo bamthobela bagwetyelwa nguThixo. Ngoba ngako ukungathobeli ko-Adamu kuqala, sonke satsalelwa kuko. Ngokuthobela kowesibini sonke siyagwetyelwa. Ngoko inkosi yethu ayizange igwebe ngokwento ewayixelelwayo okanye ngokwento, umzekelo nonke niyazi uYohane sahluko sesibhozo, umzekelo lula nje apho abantu beza nomntu owabanjwayo nje bathi, Moses uthe uthinweni, akathethani. Wagoba nje phantsi wabhala. Xa isima wabona abantu ukuba baphayana, wathi umntu wokuqala ongenasono makaphose ilitye lokuqala. Wagoba xa iphinde phakama bonke abasekho, bonke akho mntu wayishiyekile. Bani wayishiyekile? Yayingumfazi. Bamzisa enkosini, enkosi kubafarasi ukuba bazisa abantu kuYesu. Yeyona nto elungileyo leyo. Qha injongo yintoni ke ngoku? Ukuva ntoni? Babefuna ukumbamba. Injongo yenkosi yayintoni? Injongo yokuxolelwa, iyosindisa, yothando, yentlawulelo. Ngoko siyabona ukuba uyaqhubeka uku. Ndiyakunika isibhalo phayana kwivangeli kaYohane sahluko sesibini. Kukhona ukucaciswa kwento esiyithethayo apha kuYohane sahluko sesibini umqolo wamashumi amabini nesine. Ke na uYesu akaziyekelanga kubo ngenxa yokuba ebazi bonke. Nangoku bekungafuneki kuye ukuba kungqine bani ngaye umntu. Bengekho umntu bedinga uba aze athi ubusele uyazi ubuvile. Ngokunjalo kwayunoyolo wonke umkhonzi kaThixo lo ezinto zisuswayo kuye. Inoyolo indoda ezisa ilizwi. Ndikunqwena loo nto nawe mzana uRusi nonke nini bazalwane bashumayelayo, kuba kungakubikho nto ezawuziswa kuthi enothi ngendlela ethile igqobhozele ngeyure emisiweyo. Hayi, mangabikho njalo. Ndiyazi kumzana uBrenham uthi kumhlangano ethile ekhethekileyo wayenokutya isidlo aze azimele ayozihlalela ngokwakhe engafuna ubona okanye ave nantoni na ukuze ave nje akhululeke avakalise ilizwi ngoku inkosi yethu yava ingavanga yabona ingaboniswanga zanga wabona into ayiboniswayo okanye ive into ayixelelwayo wayeyazi ngokwakhe ukuba inqanana balo mntu linjani umntu kwimeko enjani akazugweba ngokwento amehlo akhe ayibonayo amehlo akhe ayibonile akayibonanga kodwa akazugweba ngokwalondo unyana womntu akazange ukuzoligweba ihlabathi kodwa uze kulisindisa yonke into kwakumele izalisekiswe sonke isibhalo ngexesha elilo ixesha lomgwebo nalo liyawukufika ohlala etroneni njengomgwebi kwaye phambi kwakhe izulu lomhlaba liyakusaba kodwa yonke into ngexesha layo ngoku le miqolo kumele njengoba sele sisoloko sitsho kumele ifundwe kumxholo ekumele ube kuwo ukuze iqondwe kakuhle indumiso isahluko samashumi amathathu anesibini khona izinto ezintathu ezahlukileyo kuqala udavid uthetha ngokwakhe aze athethe ngamazwi aqhelekileyo apho wonke umntu ebandakanyiweyo emva koko udavid akazithethi ngokwakhe akathethi abanye uthixo uthetha nodavide kwaye ngaye udavide ndiza kufundela ngoku indumiso sehlo samashumi amathathu anesibini hayi uyolo lwakhe olukreqo luxolelweyo osono siselweyo hayi uyolo lomntu angabubaleliyo uyehova kuye ubugwenxa ekungekho kukhohlisa emoyeni wakhe ingasithi sonke ke abo bhekiselwa kumntu wonke kuthethwa nomntu wonke ngokufika ethetha naye ngokwakhe oku uthi ndithi ndakuthi cwaka aluphale amathambo am ngokubhonga kwam imihla yonke ngoku akusathethi nomntu wonke uthetha naye kwinto eyeza kuye ngokwakhe njengenguquko nokusola into ajongana nayo ngoku amava akhe kunye noThixo asebenza ngoku uyaqhubeka uthi ngokuba imini nobusuku besinzima phezu kwami isandla sakho akathethi nesihlwele akathethi kuwonke wonke uxela into eyenzekileyo kuye kunjani waba namava ngayo baguquka ebumanzini bam ubumanzi bam baba kukubalelwa kwasehlotyeni ndikwazisile isono sam ubugwenxa bam andabugquma ngoku uxela inkosi ukuba benetyala efuna inceba ndathi ndoluvuma ukreqo lwam kuyehova ngokunjalo yayingumbuzo omkhulu lowo kumele kuxelwe phi kubani ndicinga uba sicacise kakhulu oko ukuxelwa kwezono kukwegumbi elivaliweyo kumele lithethwe kumbingelelo mkhulu owathi laphalala igazi lakhe wasilamlela ngokuqinisekileyo kwamkelekanga ukuba izono ezifihlakeleyo zaziswe ekuhleni leyona ngxaki enkulu engazenzekeleyo kodwa ngokunjalo sifunda incwadi yezenzo kuba abo babesenza ubuqhinga ekuhleni apho wonke umntu babesazi babevumisa kuba abantu bakwenze oku ekuhleni bakuxela ekuhleni bathatha incwadi zabo zokuvumisa bazifaka emlilweni omkhulu ngabe injalo loo nto okanye ayikho njalo injalo loo nto yonke into endaweni yayo apha kulo mxholo ndiza kunika enye ingcebiso esiyixoxileyo njengaphambili. Kungenzeka ukuba umtyholi afake ingcinga embi komnye umntu okanye komnye. Umtyholi angayifaka kuwe, ewe, athi laa mzalwane kumahananise. Umtyholi ungumqhathi, uyakwazi ukufaka ezona ngcinga zinyelisayo engqondweni yomntu. Umzekelo, mhlawumbi unikwe ingcinga ngumtyholi ethi umhlekazi XYZ kanye umzalwane uXYZ akanyanisekanga yonke loo nto. Uhambo weniyomxela loo nto, mzalwane oku nokuya ndicingile ngawe, uyazi uba kwenzekani ngoko. Ngoku lo mzalwane uzothwala lo mthwalo unyaka ngonyaka, ngalonke ixesha xa ekubona. Cinga loo nto kwakhona, vala umlomo wakho yenkosini egumbini lakho uze ube neentloni ngeengcinga ezinjalo ezizawuza kuwe. Kodwa masiyeke uthwalisa abanye ngayo loo mithwalo. Uyayiqonda loo nto? Kubalulekile ngokuba ukuba asikuhoyi oku siyakutyibilika kwakhona. Loo nto akumelanga yenzeke kwakhona. Umntu omnye angahamba weli bhlorho acinge ukuba uthe watsiba apha ngoku ubomi bakho buphelile. Kwaye ngenyaniso omnye umntu kakuhle kakuhle wakhwela ebhlorhweni. Ubani wandixelayo? Omnye abazane bethu apha. Sekunjalo ke omnye wabo wathi, ndizawuthatha ubomi bam ngoku, ndanele ngamakholwa, andifuni ukuqhubeka. Wakhwela phaya entsimbini wajonga ezantsi wathi, hayi, kuphezulu kakhulu kum. Waphinda wehla. Ndizama ukuthini? Wonke umntu anganengcinga ezingaqhelekanga ezinkulu ngokuchasene nomnye umntu, kodwa zivela phi? Zivela kubani? Kumele sikwazi ukwahlula phakathi kwezimbini. Ngethuba sixele omnye umntu, kuphelile konke. Ngokumtyholi ubamba ngenyawo aqale ke ngoku, ewe, pesenti ezilikhulu ezo. Sonke sinawo loo mava kuyo yonke indawo. Ndiyacela masenze ukwahlula okucacileyo phakathi xa into ekudingeka ukuba ithethwe enkosini naxa imeko kumele ithethwe phakathi kwabantu. Ithini na kuluka? Umhlawumbi yayinguzakeyo. Ndiqhathe phi na? Apho ndiqhathe khona ndiza kuphinda ndibhatale amatyela amane nalo kanye loo nqaku. Kodwa xa kufika kwiingcinga neento ezinjalo, ndiyacela masingathwalisani ubunzima, kodwa masizame ukuba sithwalisane umthwalo. Sikhonze iNkosi, uzibonakalise kuye. Nantso ke, yayiqonda loo nto? Kumele ube lelo hlobo, ayikho enye indlela. Ngenyaniso ayikho enye indlela. Kungenjalo sawuthwalisana umthwalo. Akumelanga ube njalo, hayi, akumelanga ube njalo. Siqhubeke sifunde apha umqolo wesithandathu. Ngenxa yoko abathandaze kuwe bonke abenceba ngexesha lokufumana. Ngoku usuka kumava akhe ubuyela kuwonke wonke ukuba bonke abanobuThixo mabathandaze kuThixo babe namava ngale ndlela. Ngokuqinisekileyo inene ekukhukuleni kwamanzi amaninzi akayi kufika kubo. Wena uyindawo yokuzimela kwam, uyandilondoloza embandezelweni, undingqonge ngomemelelo lokusiza. Phakamisani, thetha ukuthi uzipile, zihlola umphefumlo, sufunda nje uqhubeke. Yima kancinci ucinge ngale nto oyithethiweyo, unzule kuyo. Kunjani uThixo wayithetha naye? Ndiya kuqiqisa ndikuyalele indlela ohamba ngayo. Ndiya kukucebisa iliso lam likuwe. Emva koko, ngoku bhekisela kuwonke wonke apha, kuthethwa nomntu wonke apha. Musa ukuba njengamahashe, njengondlebende, ukungabi nangqondo. Abazivatho zingumkhala, neentambo zokubabopha umlomo. Bengenazo abasayi kusondela kuwo. Kubhekisela kuwo wonke umntu apha. Ndicinga uba siyaqonda sonke kwintshumayelo okanye kumthandazo nantoni na. UThixo uthetha nawe uwedwa. UThixo uthetha nathi sonke sisonke. UThixo ufuna uthetha ngathi ukuze asixelele into ekumele ayithethe. Yanga uThixo, njengoba kwathandazwa ixesha likaSolomon, yangangasenzela inceba ukuze ndiyakhola usebenzise igama elithi kungabikho zahluko phakathi kwabantu ukuze kube khona uxolo emasangweni eYerusalem, kuze uThixo asinike ubulumko nobabalo ngenyaniso ukuze sikwazi ukucalula yonke into elahlekisayo, yonke into engamaqhinga, yonke into enovuka yenze into engalunganga. Basikwazi ukuyicalula nje kakuhle sihambe noThixo ukuze asisikelele abe nathi sonke. Ngaba singakwenza sonke oku o ewe sonke. Masithi enkosini, silapha sisebenzise, senze sibe yintsikelelo ube nathi sonke ngoba balo. Amen.